Muteza matwira dijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'icyanyarwanda. Ijwi rya America turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda kugera saa 2 ijoro kandi mu Burundi no mu Rwanda muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga, imirerere n'imikurire y'abana bato turaganira ku batarengeje imyaka 6 mu Rwanda. Muri rusange, icyegeranyo cyitwa Ikiguzi cy'inzara muri Afurika, The Cost of Hunger in Africa, cy'umuryango Afurika yunze ubumwe, cyerekana ko ibibazo by'inzara n'imirire mibi byatwaye akayabo k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni hafi 54 mu Rwanda rero mu mwaka w'ibihumbi 2012. Kubirebana n'abana by'umwihariko, ibibazo by'imirire mibi n'inzara bibagiraho ingaruka zikomeye cyane, kuko nk'uko leta y'u Rwanda rero ibivuga, muri iki gihe abana 38% baragwingiye. Ni ikibazo gihangayikishije rero igihugu cyane, ku buryo byateye leta gushyiraho gahunda yihariye ishinzwe kwita ku mikurire y'umwana ukiri muto. Imirerere n'imikurire y'abana bato rero nibyo tuganiraho uyu munsi. Umutumirwa wacu abifitemo ubunararibonye ni Maniraho Innocent, yize ibirebana n'ubuzima rusange, santé publique, yakoze mu bijyanye n'ubuzima n'imirire by'abana muri leta no mu bigo byigenga. Maniraho, uraho, urakoma?
Ndaho neza, Thomas Kamirindi.
Ugeze kuki?
Turaho, turakomeye, turashimye.
Nuko niko se ko abanyarwanda bavuga ngo umwana apfa mwiterura. Biterwa n'iki? Imirire mibi y'umwana ituruka kuki?
Murakoze cyane. Iyo uvuze ngo imirire mibi y'umwana muri rusange, bigaragara ko ituruka mu kuva agisamwa, ariko narebye ushije inyuma usanga bigaragara ko naturuka uburyo mama we yabayeho. Iyo mama we yabaye imirire mibi mu gihe akiri umukobwa, ndetse kugera igihe asamye umwana, icyo gihe byanze bikunze bigira ingaruka kuri wa mwana, kuri bwa buzima bwa mwana.
Buretse gatoya, niko uravuze ngo akiri umukobwa abana azabyara burya bizagira ingaruka ku buryo abayeho.
Ye, ubuzima wabayemo, ubuzima wabayeho ukiri umwana muto, nawe ubukuriramo bikazakugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi. Icyo gihe rero, kubera ko iyo tuvuze kubyara cyane tureba abagore, kandi iyo umuntu aba umugore yabanje kuba umukobwa, iyo yabayeho nabi muri cya gihe cy'ubwana bwe uko yasize ari umukobwa, bigira ingaruka no kuba azabyara.
Ko bikomeye, ko ari birebire.
Birakomeye cyane mu bijyanye na siyanse n'ubumenyi muri rusange, ariko yaba ishatse kuvuga ngo iyo ubayeho neza uri umukobwa mu buzima bwiza, ugakura neza, icyo gihe ubu bigaragara ko abo uzabyara nawe bagomba kubaho neza. Ubundi hari ukuntu wajyaga kuvuga ngo dukeye isane dukeye sosiyete mu gifaransa. Aho rero ibyo sane, abafane yarabanje kuba umukobwa, igihe bagombye kumutwara neza, akabaho neza, akagira ubuzima bwiza, igihe cyo gusama inda akayisama neza, ayishaka anezerewe, kugira ngo azabyare umwana nawe ubayeho neza.
ubwo ro bivuga yuko igihugu mu byukuri cyose uko cyakabaye kigomba kwita ku mirere y'abana kugira ngo bazabyare n'abandi bameze neza.
Ubundi umwana agomba kwitabwaho neza kuko ubundi bavuze ngo igihugu kikiri gito n'ikinyarwanda. Ariko mu byukuri ugaragaza neza ko kurera umwana ari ugutangira mu buto bwe, ni ukuvuga ngo watangiye mu buto bwe ikamwereka icyiza n'ikibi hakiri kare. Icyo gihe umubyeyi akaba akwiriye gutoza wa mwana we gukunda no gukora ibyiza ndetse byamuhesha agaciro kandi akihesha agaciro. Icyo gihe nta by'ingenzi ni ukubanza ukisuzuma wowe nk'umubyeyi ukareba wowe ubwawe noneho ugaha wa mwana urugero rwiza, ariko mu by'ukuri umutegura ko nawe ejo azabivamo wa muntu nawe uzagirira akamaro abandi azabyara.
None se nkurikije ibyo uvuga nkakurikiza n'ukuntu ibi bintu bimazemo imyaka, abana bo mu Rwanda ni ukuvuga yuko imirire yabo kuva kera cyangwa se kuva imyaka runaka imeze gute, ni myiza, ni irashimishije cyangwa se harimo ingorane? Udusubiye inyuma mu myaka
ntabwo ari abana b'Abanyarwanda aho ni ukurera abana muri rusange, kuko buriya iyo uvuze ngo kubaho neza, kuba wabayeho neza, ukarya neza indyo yuzuye, ukarerwa neza, ntabwo rero gusa abana b'Abanyarwanda abana bari mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, kubera ko burya hari imirire mibi ikabije, hari imirire mibi iterwa na obesite, kubyibuha ikarije, kuba wariye ibiryo birenze iby'umubiri ukeneye. Hatabaho imirire mibi iterwa no kuba wariye noneho bikeya ku by'umubiri ukeneye. Urumva ko ari abana bagira ibibazo by'imirire mibi, ndetse ufite nk'uko n'abana bakeneye bagira ibibazo by'imirire mibi. Aho twavuga ngo ni abana muri rusange no ku isi yose, nubwo yenda imibare itandukana bitewe n'igihugu icyo ari cyo.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Kuri telefone hategereje Ile-de-France Eli na Jean de Dieu. Duhere kuri Ile-de-France. Ile-de-France we?
Yego.
Urakomeye?
Yego, ndakomeye.
Akabazo cyangwa igitekerezo?
Ngirebye ni igitekerezo, mbanza no kunganira umutumirwa kuri icyo kintu wari umubajije. Aho agira ati umwana apfira mu iterura, akubwira yuko akenshi cy'umubyeyi yabaye cyo n'umwana bacyo. Hari ubwo usanga hano mu Rwanda ugasanga umuryango wibasiwe n'amavunja, ugasanga nyina ahorana amavunja n'umwana, nawe ugasanga famiye yose ni amavunja gusa. Nkeka ko hari uko umubyeyi nyine wa mugani abayeho, niba atiyitaho n'abana bakura batiyitaho, ugasanga birabokamye. Ibyo byo nta wamuteriwe ni ukuri. Noneho tugiye kuri icyo cy'imigwingire y'abana, rero sinahamya ko uwo muntu wenda aba mu nzego za leta, umuntu uba mu nzego za leta we azi cyabiteye, azi nawe cyaturutse, ntiyakirirwa nabisobanuraho cyane. Kuko hano mu Rwanda kugira ngo umenye icyo kibazo ni ukubitangira mu myaka myinshi itari munsi ya 20 cyangwa 17 gutyo, hafi aho ngaho.
Ubihereyehe Ile-de-France we? Ubihereyeho ubivuga gutyo
kugira ngo abantu babyumve neza? Njye sinasobanuye ibyo mu bakire cyane, kuko sinakunze kubana nawe, ariko ibyo abakene byo ndabizi. Mu muco w'Abanyarwanda twasanzwe duhinga imyaka, tugahinga amasaka, tugahinga ibijumba, tugahinga imyumbati, tugahinga urutoki. Hakaba mu rutoki ruribwa nka za kamara ziribwa imineke, n'inyamunyo ziribwa ibitoki ari bitetswe. Hakabaho n'ibindi byitwaga bya kivuvu na za kayinja byabagamo inzagwa. Ariko hakabaho n'abantu babaga badashoboye kubikoramo inzagwa, bakabiteka ku bishyimbo, ugasanga ubuzima bw'umunyarwanda burendeye nyine burakomeje. Noneho aho ibi bintu rero byagiye gucika, ibishanga byinshi byahingwagamo ibijumba, abaturage barabyatswe, bimwe bihingwamo ibirayi n'amakoperative, ibindi bibamburwa ku buryo kubihingamo ngo ubwatsi bw'inka, abandi bahurizwa ubutaka bagahinga igihingwa kimwe ugasanga ibyo kurya birahahwa ugasanga wa muturage ubwo atabonye yo guhaha nyine akarya imwe kuko ari cyo cyonyine afite aho ngaho hafi ye abandi bahingaga ibishyimbo ibishyimbo birabura urutoki noneho kugira ngo ubyumve neza aho haje gahunda yo kujyana abantu ku midugudu ibitoki byinshi byahingwaga munsi y'ingo z'abaturage ibyo bitoki bikaba byaravagamo warafataga agahene ugafite mu nzu ukakazirika hafi y'urutoki iyo fumbire ikajyamo y'ukunduye mu kiraro ukayimenamo kuko ari hafi y'urugo abantu bagiye mu midugudu ibitoki bibura ubyitaho insina ziracika hari naho bagiye bategekwa hamwe
ubwo rero mu magambo makeya kuri wowe ibyo byose byagiye bitera imirire mibi mu bana no mu bantu muri rusange
byateye imirire mibi ku babyeyi no ku bana n'umubyeyi akagatwita adafite ibyarya nta muntu uri mu Rwanda utazi icyo kibazo uko kimeze nta n'umuntu wakibaza kereka utazi ibibera ina nta muntu uyobewe ko ibiryo byabuze n'ibiriho n'ibitubura n'ibingibi tutazi n'aho bihingirwa byinshi hari n'ibiva mu mahanga utazi niba n'izo vitamine zabyo zizewe mbese kereka mudutumiriye umuntu uvuye muri leta we ntiyatinda kumenya impamvu kuko irazwe kandi no kuyikemura biroroshye kuko urumva nta muturage utayizi
abantu bo muri leta nabo turimo turabashaka tugize amahirwe n'ejo byakunda Ildefonso urakoze cyane
murakoze
Maniraho Innocent uyu muhungu Ildefonso avuga yuko igihe mbese imyaka 20 arasanga ariho ikibazo cy'imirire mibi gishobora kuba gifite imizi uremeranwa nawe
murakoze cyane ntabwo nemeranwa na Ildefonso cyane cyane nasakubwira ku bintu bibiri atubwiye icyambere yagereranije ngo umuryango ngo urwaye ngo abantu barwaye amavunja ngo n'abana bakomokaho bikumvikana ko nabo bagomba kurwara amavunja ntabwo ari itegeko ntabwo ari ihame
ariko ngo arabibonye hamwe na hamwe
ihame kuko wa mwana iyo avutse muri wa muryango ikibazo biriya yagiye avuga nka kurenda barwaje amavunja wa mwana hari uburyo butandukanye abantu bagenda bigishamo batanga n'inyigisho ku buryo habamo guhinduka kwa wa muntu bitumvikana ngo abakarande hari abantu batandukanye hari abantu bita abajyanama b'ubuzima hari n'abantu aho bita umugore w'ababyeyi inshuti z'umuryango abo bantu bose bafasha kwegera ba baturage wabo ufite ibibazo ku buryo abana be batazaba nka kwa kundi yabaye ariko nawe kuko icyabimuteye ntabwo ari ko Imana yamuremye ahubwo ni imyumvire kandi guhindura imyumvire biba bizikana ntabwo bitangiza uwo mwanya iyo ni bisaba kwegera ariko bikagenda bino ntabwo nemeranwa rero ko umuntu wavutse mu bakene agomba guca ari umukene cyangwa nawe agomba gukora ari umukene ikindi unyemereye ku bijyanye n'imirire yavuze kuri iyo myaka avuze gutya ntabwo nemeranwa nawe na busa kuko reka nguhe urugero kamere nk'ubu umuntu ikibazo kibaho cyane kubera ko abantu badafite ubumenyi buhagije mu gutegura indyo yuzuye ni ukuvuga ufashe indyo yuzuye ugafata ibinyamafi tuvuge ko ufite ibirayi ugashyiramo ibishyimbo ugashyiraho imboga ugakarangisha amavuta ibyo ni ibintu bidahenze cyane bidasaba ngo abantu ngo bagiye yenda ngo bone uko babajyane mu midugudu hari icyo bita wenda mbabarire bita ngo undernutrition mu cyongereza na overnutrition nutrition mu kinyarwanda undernutrition ni uburyo ni indwara z'imirire mibi ziterwa ariko noneho na ya nuko wabuze ibyo urya bihagije intungamubiri zihagije ariko noneho hari abafite za obesite hari abarwaye inkingo ari ngaho kubera ko bariye byinshi bariye intungamubiri nyinshi ariko zitagize atari indyo yuzuye aha rero rwose ndakumenyesha ukuri ibyo yavuze gahunda ibisanga abantu bambuwe ndetse ntabwo urayisanga iyo ayisanga byaraje mu bitunganye njye ntabwo mvugira polisi leta ndi mutekinisiye ku ruhande rwanjye ariko uburyo mbivugamo ni uko umuntu kugira ngo arwaye indwara z'imirire mibi resitakiteri ibitera nyamukuru ni uko uwo muntu ataba yafashe imirire yuzuye cyangwa se akaba afite ubundi burwayi butuma noneho n'indyo ariye itabasha intungamubiri zirimo zitabasha kwakirwa mu mubiri kugira ngo zikore akamaro zigomba gukora ariko yihuza gahunda za leta yizihuza sikuba ngo kujya mu midugudu no kugira ngo abantu babone uburyo ibikorwa remezo bibagera hari benshi
n'ubutaka babuvemo buhingwe neza
bihereza amatara cyangwa amazi cyangwa se n'ukugira ngo bagihamye ariko n'ahaha ndi bahavanye hagakorwa ibikorwa rusange babandi bose bashobora kugira kugiraho kubonaho inyungu kimwe bihuza rero ibihariye nari mbari babifitiye ku giti cye ntabwo bihura neza n'ibijyanye n'ikiganiro turimo kijyanye n'imirire mibi no kurwanya imirire mibi muri rusange cyangwa no gutera imirire mibi.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko nabibabwiye rero turi kumwe na Eli na Jean de Dieu ndibwira yuko bose bagize kwihangana bagitegereje. Eli, akabazo kawe cyangwa igitekerezo?
Mbanje kubashimira kuri to igitekerezo kuko sije mwashimye bita kuganira.
Vugira muri telefone neza se. Vugira muri telefone neza ntabwo tukumva neza uko bikwiye.
Ariko ndi wadirimu ko murahanyumva.
Kandi nkubwira ko nyine tutakumva neza, vugira muri telefone neza.
Halo?
Oui.
Murahanyumva shobari.
Ye, gerageza.
Ariko ndabashimira kuri icyo kiganiro mwariteguye no munsi ndumva ko kitavuga ku bintu ngirakamaro. Uko kabisa ndiko ndaraba ndabona icyo kibazo gukomeza gutera imbere rwose. Ni ukuvuga rero n'ikiriko kiraza kibabaza gusumba ibindi. Ni ukuvuga yuko tugize atara yo kuba abantu bariko barafungura nabi ariko hayongera ko no kuba bica byongera bikabura. Icyo kibazo urumva ko kigiye kuba umuntu yahora anaronka n'icyo ajya n'agacunga ko nicyo cyo kubura. Kandi rero nashaka mbaze uwo mutumire wacu, nashaka ndamubaze yuko hari icyo baba ariko barakora. Uko boba bogenda nko kuwe iwacu bafite akari mitunda sinzi iwabo uko bazita nyibari nk'utugari.
Reka tuvuge nk'imidugudu za nyumba kumi, utugari, ibintu nk'ibyo.
Abogenda bakagerageza kwigisha abantu ugufungura neza bakabeba.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndumva telefone ya Eli icitse, muratubaba ariko yaragushije ahantu ho guhugura rubanda, ho guhugura abaturage ku mirire. Niko inosa bibaho, ariko wari wabikomojeho ko hari abajyanama b'ubuzima mu midugudu n'ahandi.
Yego, nibyo rwose. Hari gahunda zitandukanye aba bajyanama b'ubuzima navuze, umugore w'ababyeyi, ndetse hakazamo n'uko buri rugo rugomba kugira akarima k'igikoni. Akarima k'igikoni ni hari abahinga imboga, ka kandi gafasha umuntu ko ibyo wabonye, tuvuge niba wabonye andi moko y'ibiribwa, ariko imboga uhite uzifata kuko uzisoroma hafi ku karima k'igikoni. Ikindi, hari amatungo ari gutangwa mu gufasha abanyarwanda bafite uko babayemo mu Rwanda. Harimo na gahunda ya Girinka Munyarwanda, aho ni ukurera ba abakene noneho kugira ngo urebe ko wabaha ibibongerera kuba babona ubushobozi bwo kugira imibereho myiza kimwe n'abandi. Ariko hari indi gahunda y'amarerero, ya gahunda mbonezamikurire, ibigo mbonezamikurire muri gahunda mu Rwanda bihari. Ibyo ngibyo nabyo bifite inkingi zitandukanye zigenderwaho, kandi basaba buri mwana wese utarageza imyaka itandatu ko yagombye kujya muri ibyo bigo. Izo gahunda nyinshi zirahari, haba kuri gahunda ya Leta, haba kuri gahunda yacu nk'abatekinisiye kwa muganga barigisha. Ndumva rero nta mpungenge yagombye kugira yenda ngo ibyo bizagura burundu, kuko hari ingamba ziba zifatwa kuri buri cyiciro.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, turaganira ku mirerere n'imikurire y'abana bato, ni ukuvuga abana batarengeje imyaka itandatu, kuko ngo umwana apfa mu iterura cyangwa se igiti kigororwa kikiri gito. Nk'uko umutumirwa Maniraho Innocent inararabibonye mu byerekeranye n'ubuzima n'imirire y'abana yabitubwiye, mu by'ukuri bitangira mu bukobwa. Umuntu ataraba umumama niho azabyara abana beza niba yabayeho neza. Kuri telefone dufite Jean de Dieu. Jean de Dieu, we
wiriwe neza?
Wiriwe. Ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo?
Ubwo ni bagwa neza Jean de Dieu mu karere ka Gasabo, usanzwe uzwi nka Ruhoho rw'indawe ijabana. Noneho njyewe nabanza nkabashimira ko mpikaze mu kiganiro.
Yego.
Noneho ikibazo cy'abana bagwingira usanga kiganje ahantu henshi, kandi ugasanga ubukene bubitera ahubwo abantu bafite ibyakarwanyije icyo kibazo ariko ntibazi kubikoresha
yego
ugasanga nk'umuturage afite ya mata yagahaye umwana we aho yakayamuhaye arayagurisha nyine yamara kuyagurisha akigurira n'inyama
inyama
cyangwa
none si inyama zo si nziza inyama si nziza
nese buriya iyo urebye usanga ntibizituba ku mubiri cyane kurusha uko wamuhaye amata wagurishije
reka Maniraho araza kutubwira niba kuko yize iby'imirire y'abana bize yego
hari ukuntu ajya akayafungura agateka icyayi cyuzuye amazi gusa akaba ari cya wa mwana nkaho yamuhaye amata karemano ugasanga si ibintu byiza ahubwo ngo ikintu nabona nanone urabona abantu bose muri ino minsi byabaye bizinesi gusa umuntu aba afite amafaranga ye yaba afite umwana akumva ko agomba kumushakira umukozi akaba ari umwitaho ntite kuri wa mwana we kandi wa mukozi akenshi urasanga ntashoboye kwita kuri wa mwana mu buryo bushoboka ibyo yewe n'ibyo yakamuhaye ntabimuhe abenshi baranabyifatiraho kubiha aba bana ugasanga icyo ni ikibazo gikomeye cyane rero njye numva ahubwo akabaye bariya abajyanama b'ubuzima bajye bafatanya nk'umunsi umwe mu cyumweru baganirize ababyeyi bafite abana bato ndetse n'abakuru ntabwo ari abato gusa
uruhu rw'inda none se ubwo ntabwo babikora
nta uko mbona ntabwo biba uko bikwiye n'ubundi ni kwa kubajyana kwa nk'iyo agiye nko gukingiza umwana kwa muganga bakabimubwira gutyo yagenda nyine ubwo bikaba birangiriye aho
nuko
ugasanga ibyo bintu ntabwo bishobora gutuma wa mwana wawe abaho neza
reka noneho reka umutumirwa kuko wavuze ikibazo cy'amata n'ikibazo cy'inyama reka agire icyo abivugaho kubera ko we iby'imirire y'abana bizi yewe urakoze cyane
yego murakoze rero rwina ndabakunda cyane nawe
yee komera Maniraho uyu muhungu ati ababyeyi bagurisha amata ahubwo bakagura inyama bakibwira ko bariye neza
yakoze cyane uruhu rw'inda buriya kugira ngo wenda ni uko ndamushimira mu bitekerezo bimwe atanze aho yaganishije cyane ko ababyeyi ntabwo bari kubona umwanya wo kwita ku bana babo kubera bizinesi abantu barimo zitandukanye urafata umwana ukamuha umukozi urumva niba wanamusigiye ibiryo byiza azabanza birye ubundi umwana niwe ubisigaye niba wamusigiye yenda ayo mata nk'uko arimo anayavuga wa mukozi kugira ngo ingero zagiye zigaragara ugasanga amata meza yanyoye yarangira agatekeramo amazi nibura ngo babone ngo birumvikana ko umwana umukozi ntabwo arera umwana mu by'ukuri umubyeyi agomba kwita ku mwana aha rero yavuze hari ibibazo bitandukanye uretse yenda kugurisha bya bindi bahawe iyo yavuze by'amata ni gahunda ya leta ihari yo gufasha bariya abana bafite ibibazo by'imirire mibi bakabaha amata ariko noneho ya mata aragenda akayagurisha ntayagura inyama ahubwo nk'uko yarabivuze yenda kugira ngo yenda ahubwo kugenda ukagura amandazi ukagura ibijumba ukagura agaceri ukagura iki kubera ko atazi akamaro nyirizina kaya amata yahawe ikindi ugasanga hari ikibazo cy'ababyeyi batesa abana neza uko biga ubundi umwana yagombye konka gutungwa n'ibere gusa kuva akivuka kugera ku mezi atandatu nta kindi kintu arafata no ku mezi atandatu agafata ifashabere ariko ababyeyi benshi usanga akimara kumubyara ukabona ku mezi abiri yatangiye kumuha amata yatangiye kumuha ikigozi yatangiye kumuha ibere aha rero ntibikarikira umubyara umwe yavuze kandi yakoze cyane yaba barihaga agaciro n'izo gahunda bahabwa bafashwa leta yabazirikanyemo none bakumva ko ari ku nyungu z'abana aho kugira ngo yumve ko agiye kugurisha ariko hagati yabuze abajyanama b'ubuzima barakora pe ariko kubera ko baba bafite inshingano nyinshi niyo mpamvu leta hateganijwe uburyo hagira abandi bantu bahugurwa barimo inshuti z'umuryango nk'uko nabivuze komite zishinzwe umugoroba w'ababyeyi n'abandi bose bakwifashisha mu gukangura ababyeyi kugira ngo nibura bagire uruhare rukomeye cyane mu guhangana n'icyo kibazo
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda none se hari akantu uvuze ko umwana agomba konka kugera ku mezi atandatu nta kindi baramuha. Ko mwumva bigoye, ababyeyi baba bari muri rwinshi, abamama barakora cyane, ubwo se bababonera umwanya koko amezi atandatu yose?
Nakoze cyane. Ubundi umuntu yagombye kumva ko kubyara ni ibintu umuntu yagombye kuba yarakoreye gahunda yatanze. Akavuga ati igihe gutwara inda, umugabo akumvikanwa n'umugore akamutera inda, bikanumvikana uburyo umwana azarerwa. Cyagiye mu kumubyara akamubyarira kwa muganga ahantu hafite ibikoresho bihagije kandi hari isuku hatamutera uburwayi, yarangiza agahita anonsa, akumva ko konsa umwana n'inshingano ni igikorwa agomba gufata muri ya mezi akamwonsa, kuko nibura umwana buri agomba konka nibura inshuro umunani ku munsi.
Inshuro zingahe?
Nibura inshuro umunani
ku munsi.
Nibura byose ukamwonsa inshuro umunani ku munsi. Icyo gihe umwana ukamwitamo kukutera uvuga ngo uyu mwana azavamo umuntu mwiza w'ejo hazaza, uzaba agiyeho cyangwa agasimbura njye uko mbaye. Rero ababyeyi yenda bitewe n'akazi gatandukanye leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo korohereza aba babyeyi aho babakorera, kugira ngo nibura haboneke uburyo bwo konsa abana, cyangwa se niba uzi ko utari buboneke usige wikamye mu gikoresho cyiza, noneho usige amata yawe abareye kuza
guhabwa.
Niko byagenda na bitewe n'akazi gatandukanye abantu babarimo.
Ariko nanone rero bisaba ko n'umubyeyi arya bikwiye bihagije, kubera ko niba agomba konsa byibura inshuro umunani ku munsi, ni ukuvuga ko agomba kubona indyo yuzuye ihagije ndetse n'ibyo kunywa bihagije.
Ubundi mu muco yera nawe kuvuga mu muco w'Abanyarwanda gusa, ubundi kizi umubyeyi iyo yabyaye impundu ziravuga.
Yego,
impundu zivuga rero zijyanye no kwishimira wa mwana, no kwishimira wa mubyeyi, no kumukanda gusubiza aho yavanye, niko bavuga mu muco wa Kinyarwanda. Ariko ni ukuvuga nyine ngo wagombye kumenya ko cya gihe umwana umubyeyi wonsa abari muri gurupe twita ngo gute generable, umubyeyi wonsa icyo gihe akeneye ibimutunga ari bukoreshe akanabona n'intungamubiri yitunga wa mwana we. Ikigaragara gihari ariko tunavugishije ukuri, yenda niyo haba ari mu muryango ukennye, ubona ko umubyeyi yabyaye mu by'ukuri yitabwaho n'abaturanyi, adahabwa agaciro, akarinda imirimo ivunanye, akarinda ibiyobyabwenge, ku buryo nibura bamuba hafi kugira ngo nibura y'amezi atandatu azashire hari amaze kugarura nibura imbaraga zitandukanye, kandi na wa mwana hari icyo yamumariye.
Na kera ntabwo nkuze cyane yego, ariko nkiri muto nabonaga n'umuryango wita ku bana. Iyo umubyeyi yabyaraga umuryango wabonaga wavuye hasi wose, bakareba nimba urugo rufite ibiribwa bihagije, tuvuge nk'amasaka y'igikoma, tuvuge amata, tuvuge ibishyimbo bihagije, bakaza kumufasha kandi bamufashaga yewe igihe kirekire nkurikije uko mbyibuka nkiri muto. Hoya, ibyo ngibyo by'umuryango byo biracyabaho mu Rwanda? Umuryango uracyafatanya bihagije?
Murakoze cyane. Ubundi iyo tuvuze umubyeyi wabyaye nyirizina, twakarebye wa mubyeyi nyine tuvuge umuntu watwaye inda bateganije kuzabyara, Imana iragufashije urabyaye. Ariko aho ngaho ni hamwe usanga umuryango nyine wahise wumva ati tugiye guhemba uriya muryango warabyaye, niba warateganizaga koko mu rugo inkoko cyangwa se gakwavu cyangwa ibiryo byiza, rero ukavuga uti umubyeyi yabyaye reka ukamwitaho muri iki gihe cy'uburinganire, noneho umugore umugabo akagera agafata inkono agateka, icyo gihe nyine akishimira wa mwana n'abaturanyi bagasimburana bakaza gufasha umuntu gukiri. Aha rero iyo urebye nubwo hari ibibazo bimwe usanga by'abana b'abangavu batwara inda, yenda ugasanga wa muntu arabyaye inda atateganije, abantu ushobora gusanga utagereranya cyane no kubyara inda nyine inyumva neza kamirindi kubyara wateganije
yego
uru umubyeyi nyine wabye bategane ariko naba wundi twayinda cyane tegamije ntabwo ntabwo tukete mu jugunye
eh
nabwo ntaje mu twatubaze kuvuga ngo yabyaye umwana nta mugabagira twatunde kwishima ariko nibura umuryango uravuga ngo dore umwana reka tugirire uyu mwana wavutse ubwo n'abatangiye kwegera bamubwiye bamubyaye nubwo wenda ari akiri umukobwa bakamubwira kuko uko umwana afata ibere bakamuba hasi ntabwo ari umuco wacitse nubwo haza mutwe utuntu two kuvuga ati ariko yenda iyo ndayitwaye utayiteganije ibintu nk'ibyo muri rusange ariko ubundi umubyeyi ni umubyeyi umubyeyi n'uwabyaye
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Maniraho Innocent ni umuntu w'inararibonye mu byerekeranye n'imirire n'ubuzima bw'abana yabizobereyemo ni umuntu wabikozemo muri leta no mu bigo byigenga n'inararibonye rero turaganira nyine ku mikurire imirire imirerere y'abana kugira ngo babeho neza bazigirire akamaro bakagirire imiryango bakagirire n'igihugu cyabo kuri telefone turi kumwe na Daniel Daniel we
yego muraneza akamende
urahura komeye akabazo kawe
yego akabazo kanje ntarana
ariko telefone yawe se ko numva telefone yawe ko numva ifite amakaraza
ifite amakaraza yego uko numva
yewe biracyari kwa kundi pe wajya ku ruhande hari gatoya kugira ngo turebe yego Daniel yego Daniel we Daniel telefone yawe ntabwo ivuga neza rwose uratubabarira pe Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Daniel tumwise guheho ntabwo telefone ye icamo neza murabyumva namwe kuri telefone dufite Joseph Joseph we
karame Thomas kabiri ndiwe
akabazo kawe
komera
cyane
ndamukiriza umutumire
Inosa uramwumva yego
komera cyane akabazo nari mfite urabona kera tukibyuka turi abana iwacu bajyaga batujyana mu bigo bita ngo ni muri santere
santere nutritionnelle ikigo nderabuzima
bakagerayo bakateka hanyuma bakatugaburira noneho ubwo icyo nashaka kuvuga kuri icyo kijyanye n'ibyo by'imirire ese mbaza umutumire kuri ibyo bijyanye n'amasantere de sante kuba atakibaho ngo bigisha ababyeyi guteka neza batekera abana byo ntabwo byaragize impact ndavuga nk'ingaruka zitari nziza ku bijyanye n'imibereho n'imirire y'abana bigatuma ababyeyi batabasha kujya batekera neza indyo yuzuye abana babo bikaba byaratumye imirire y'abana iguma kugaragara ko atari myiza
reka hita gusubiza komera Joseph we
yego
Innocent
yego arakoze cyane iya Joseph icyavuze cy'ibigo mboneza mirire centre nutritionnelle iriya byabagaho n'ubundi muri gahunda yo guhangana n'ikibazo cy'abantu kujya gutekera nyine abantu bafite ibibazo by'imirire mibi aha ngaha ikintu kibanzweho hano mu Rwanda ni ikijyanye na priva kurinda
no gukumira
nibyo bigo byahawe ingufu aho bavuga nani nibyo byahawe ingufu bavuga ngo igikoni cy'umudugudu igikoni cy'umudugudu ni naho ababyeyi bahurira noneho bo bakerekwa uko bategura indyo yuzuye ubwo ntabwo bahereza umwana uraza nibyo ufite babereze ko gutegura indyo yuzuye bidasaba ibinyamahanga bituruka hirya no hino ngo amafiriti y'umweru imiceri n'ibiki ahubwo ukaza nayo nabonye imboga uzanye ibishyimbo uzanye ibijumba uzanye ibinini noneho bakabereka uburyo ibyo biryo bihurizwa hamwe bigategurwa hagakorwa hakavamo indyo yuzuye waha abana noneho umwana wawe noneho wataha nawe wagera mu rugo ukabikora kandi yenda wari uzi ko indyo yuzuye itegurwa n'ibiryo bihambaye cyane ikindi mu Rwanda bakoze muri yahenda yo kurinda ni ibijyanye no gutangaza vitamini abantu bikunze kujya kubura cyane kandi bikeneye mu mire nk'urugero ibinini bya vitamini A ibyo ngibyo bihabwa abana ndetse kugira ngo biyongerere muri gahunda yo kubona imirinde indwara zitandukanye z'imirire mibi harimo ibinini bya feri biriya byongera amaraso biriya bihabwa ababyeyi batwite kugira ngo azabyare nibura umwana we ufite amaraso ibyo ngibyo afite ibibazo by'imirire mibi muri rusange harimo n'ibinini by'inzoka gahunda ya leta ifite yo gukingira abantu kugira ngo kuko burya inzoka nazo zitegurwe naho jya mvuga ko imirire mibi ntabwo iterwa no kubura ibiryo gusa ushobora no kurya ariko ukarya nabi hakaba n'ibindi bidutera indwara z'imirire mibi indwara zitandukanye icyo gihe noneho ugasanga abatanga n'ibyo binini by'inzoka ku muntu kandi bariha abana kugira ngo nibura bibarinde za gahunda izo ni gahunda bakora zo kurinda ariko hakazamo n'icyo bita ngo inkono y'umwana aho noneho b'abana bamaze kugira ibibazo by'imirire mibi bakurikiranwa n'abajyanama b'ubuzima
yego
icyo gihe noneho ku buryo umuryango wawubwira bati dore uriya mwana wenda inkono yihariye ibiryo byo bamuteguriye byihariye bishobora kumuvana muri ya gahunda y'imirire mibi ntabwo rero leta yahisemo cyane gushyira abana mu bigo mbonezamirire kuko urahagenda ugasanga abana babayifuza ugasanga ntawe ubita ahubwo ibyiza ni ukugira ngo abana bajye mu muryango barererwe mu muryango noneho nawe ufate umwana wese nk'uwawe
wowe
amufashe kuko mu burenganzira bw'umwana kamirembe
yego
harimo ko umwana agomba kugira ababyeyi niba cyangwa se aramurera udafite ababyeyi bantu ugomba kugira abakurera kandi bakurira bakabiha inshingano zo gukura nk'uko barimo umwana wabo numva rero icyo genda gikorwa hano ni ugushishikariza abantu kwirinda kurenza kwivuza ariko bitanavuze ko abafite imirire mibi nabo leta ifite ubundi buryo ibafasha kubera ko hari ibyo bahabwa bitewe n'uburyo imirire mibi y'umuntu ihagaze muri rusange.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Isanga turaganira na Maniraho Innocent inararibonye mu by'ubuzima n'imirire by'abana. Kuri telefone turi kumwe na Jean-Claude na Louis Michel. Reka duhere kuri Jean-Claude. Jean-Claude we. Jean-Claude. Ahubwo gye ndumva ijwi ryanjye ringarukira sinzi nimba yegereye radio ahubwo telefone zinza wayikize. Reka muhamagare bwa nyuma numve. Jean-Claude. Reka da. Twigire noneho kuri Louis Michel. Louis Michel.
Mbatomu.
Karame
ndakumba Tom.
Umeze ute?
Tom ndakumba.
Umeze ute?
Uraho Tom.
Uraho neza akabazo kawe?
Uraho cyane Tom kamirindi.
Yego yego.
Nakabazo kanje kukoreye cyane.
Ye.
Ariko imirire rwose ntabwo ari mu Rwanda honyine.
Eh.
Ni ku isi hose.
Oye urabeshya.
Ndakabazo mfite wimbiramo ndabeshya.
Eh.
Umba Tomu, wigiye mu ndabeshi.
Ehe.
Kabazo mfite.
Yego.
Noneho rero.
Ehe.
Kera twaryaga ibishyimbo n'imyumbati n'ibijumba n'ibiki byose.
Ehe.
Kandi njye igihe cyanjye mbega umurongo wa gatanu.
Ehe.
Iriya rwose. Ntayabagaho. Iriya bwaki ntayabagaho. Ariko igihe gihe hariho amata, hari inyama, hari wiki.
Niko se Louis Michel we, kuvuga ngo nta bwaki yabagaho.
Ibyo
kuvuga ngo ntabwo akiyabagaho iryo jambo ryavuye mu ruhe rurimi
iryo bwaki byaje ejo bundi aho abazungu bazi inanga
ni ikizungu iryo jambo bwaki ni ikizungu se
ndabikubwira nk'umuntu w'imana ijambo bwaki kwaki ya rukoro byaje mu n'abazungu twebwe ntabwo twagiraga ariko noneho akabazo kanjye rero
yego
nigeze kumva ibitangazamakuru nigeze kumva bo ahangaha iravuga ngo isi yacu ngo yari ifite ubushobozi bwo gutunga abantu miliyoni eshanu
gusa se
ngo none turenda kwa miliyoni umunani
cyangwa urashaka kuvuga miliyari niko Louis Michel
urwo miliyari eshanu urakoze cyane
yee
miliyari eshanu nyumva neza miliyari eshanu mbore gatangiwe cyo gatoya
yego
noneho ngo turenze kuba miliyari umunani
yego
nukubuga mwanyiwa nabja gisa hanyime
lego
tuge kuriga turi wane
aha
eski eski ohuna agarichi wazo chini
magarige
ya gawani sirja wa yegi cheya wala kawa niliyo njele kadu urija zika wabicheya urakoza chani
ye lui mishe ye urakoza chani ye rekargoze umutumiru kwa hita ajiri cha vifugao yego yego yego
umba tomu
karame
urakoza chani tomu
ye gumugoro wa mngiza
urakoza chani tomu
ye
yego mshuti
Innocent Innocent Niko ibi Louis Michel avuze utuntu tubiri kumbwa bwaki ngo yabituruka kuri kwa shyorokora tari ikinyarwanda mu yandi magambo urwanda rw'abakurambere ntabwo akirwigeze rugira hanyuma akandi ngo nuko abantu bagenda biyongera ku isi ibiribwa bikaba biceye ni kuri utwo tuntu tubiri
akoze cyane Michel buriya aho yavuga ngo kera ntabwo akirabagaho ngo baryaga imyumba tukarya ibikino bakanywa amata nyine la medicine vore mu gifaransa niko bavuga ni kuvuga ngo umunsi ku wundi ubona ku isi nyine igenda hari iby'ubushakashatsi bugenda bugaragaza kera bitari bihari aha ngaha kera nyine ubu nta bashakashatsi bari bahari bagomba gupima ba bantu barya ibyo bijumba n'ibishyimbo niyo myumbati n'amata ngo barebe ubuzima bwabo buhagaze gute ariko iyo bimaze kuvumburira indwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye nibwo ahantu byaje kugenda bigaragara ko burya nubwo wari uzi ko uri muzima ariko hari ikibazo ufite cy'imirire aha rero ntawe bimwe bya kera ngo ni ukuvuga ariko arakunze gutanga igitekerezo cyiza nyine niko bavuga ngo kera ko tutambaraga inkweto ariko twabaga kera ko nambesaga umwenda ariko nawe kugira ngo hari ingero nyinshi zikanye indero muratavugiramo ariko kera uko twarezwe ababyeyi bavuga ngo uko narezwe nawe niko ndimo mukuru nabaye iki se ko nakurenze ukaba mukuru icya kabiri wabagize ni ibijyanye nahise numva ko ari ubutaka buteye afashe kuvuga kuko yavuze ati miliyoni eshanu ngo zagomba gutura iki ubona mituweli ya miliyari umunani ngo isahani imwe ngo isangirwe n'abantu bane yari kuba y'umuntu umwe kandi niba yankurikiye ntabwo kurya byinshi
yego
ari byo bituma umuntu utagira imiliyoni ahubwo bavuga mu gifaransa ngo karite kantite ni ukuvuga ngo mu bwiza no mu bwinshi ushobora kurya inyama gusa ushobora kurya amafiriti gusa wa mwana w'umukire wumva ngo arya imiceri n'amafiriti ukabona umwana yarwaye bwaki rwose arwaye indwara z'imiliyoni ariko none wa muturage yenda reka wumvireka
niyo
mu rwanda bajya bavuga ngo abahejwe inyuma n'amateka ndaguhamiriza ko ushobora gusanga muri bo abafite abana barwaye indwara z'imiliyoni ari bake kuko arabona utwo abonye akadutegura uko biri arafatwa tuboga nyine agafata ugasanga aratuvangavanga mu gihe wa wundi we iyo abonye amafaranga wa mukire ukajya gushaka icyo asoma umwana aramukubita irindazi rigura magana abiri kandi yakaguza umuneke n'ibura w'ijana ugasanga rero bya bibazo dufite ku bwacu ntabwo turi kubasha gusobanukirwa neza no gutegura indyo yuzuye kuko n'ubu butaka buto harimo amatekinike atandukanye y'ubuhinzi akoreshwa udafite hanini ahahagije guhinga ushobora guhinga mu mifuka ushobora kurinda guhinga akarima karundarunze ibintu nk'ibyo bitandukanye kandi ugasanga bwa butaka butoya abashije kububyaza umusaruro nturwaje indwara z'imiliyoni kugira ngo ni imyumvire ariko arakoze kubaza burya wa mugani udasobanukiwe n'ibintu n'ibyiza kubibaza murakoze
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Daniel yagarutse hanyuma kuri telefone kandi dufite na Sylvestre rero ube wihanganye tubanze duhe ijambo Daniel we
Karame ndakumva
ya none uravuga neza byari byagenze gute nga akabazo kawe cyangwa igitekerezo
no iki ni kimirire ni kirekire bavuga mu bakire ngo bakine kose hari n'imirire mibi noneho ubwongubwo njyewe ndavuga ndibaza noneho nk'ubu urabona hari ukuntu umuntu aba ari umukene atunze no guhingira magana atandatu magana arindwi igihumbi noneho nkibaza
ayo muhinzi wahinge amafaranga azabona umwanya wo kuhaha ibintu bituma umwana agira imirire myiza ku byagura buri kantu kose ukubera ubushobozi bwe hari umuntu utuye nta nkoko nta nihe nagira mu rugo atunze no gutinshuro aho ngaho na kandi nanone yavuze ku ngo mukonta inshuro nyinshi ku munsi usanga mu bantu b'abasirimu iyo umwana amaze nk'amezi angahe amezi nk'atandatu arindwi hari ukuntu bahita bafata gahunda yo kumushyira ku bigero bakamuha amata y'inka asanzwe ibyo bita kigozi noneho ugasanga ngo banga ko amabere yabo agwa noneho ugasanga niyo mpamvu bahita babashyira aho kubonsa igihe kinini ubisanga mu bantu b'abasirimu cyane noneho hari icyo nibaza ese ubu ngubu kubirwanya kwigisha abantu iyo mirire myiza kugira ngo abana be kugira bwaki n'iki ubabona bitazabatwara igihe kinini bitewe n'imyumvire mu bantu ikindi kintu cy'imirire kuri njyewe mbona ari ikintu kigari cyane kubera ko ari mu bakire mu bakene usanga nanone ari ikibazo kandi kigaterwa so hari abo nemera yuko hari imirire mibi kubera bafite ibintu hari n'abagira imirire mibi kubera nta bushobozi bazabona bitazabatwara igihe kinini
hinamagambo rero ye urakoze ndumva ikibazo cyawe cyumvikana urakoze cyane
murakoze kamire
ye inoso wamubwira iki rero
murakoze cyane arakoze Daniel twari tuyombye ibitekerezo bye byiza n'ibibazo kabisa uriya muhinzi yavuze uhingira amafaranga make ngo ariko ntanabona umwanya wo gutega ngira ngo yabuhuza buje gutyo ubundi ntabwo bigaragara ko umuhinzi ahinga umunsi wose kandi ikintu abanza navuga igihe cyose wakora ni uko mu mutwe wawe ubanza kumva ko kwita ku mwana wawe ubiha agaciro ukumva ko ugomba kumurera ikindi mwana uzavamo ugomba kumurera nk'umuntu uzavamo umuntu ukomeye w'ejo hazaza aha rero uyu muntu ugenda uretse amafaranga make yavuze ndashaka guhamiriza ko abantu bose b'abakene atari ko barwaje indwara z'imirire mibi ibibazo byo muri mu mutwe guhinduka mu mutwe ukumva ko biriya wowe wumva utarya ari byo wagombye gutegura uyu muhinzi rero ntabwo abahinzi bose ariko barwaje imirire mibi kandi ubwo ariko babura umwanya wo gutegurira abana babo icyangombwa ni ukubiha umwanya ikindi kutagira itungo namba nk'uko yavuze kandi mu gikuru cyane gahunda zo mu Rwanda hari ibyiciro by'ubudehe abantu barimo yaba undi muntu utagira itungo namba hari uburyo afashwamo muri gahunda ya gira inka cyangwa se muri gahunda zimwe zitandukanye yenda bakaba bamuha n'itungo rigufi kugira ngo nawe agire aho agera ikibazo kiba gisigaye ni ukureba ngo se nimba waguhaye yenda iyo nkoko y'amagi itere urayarya cyangwa se ukira wa mukire halo
yego ndagukurikira
rwa rukwavu baguhaye ese iyo ribyaye ya mata imana ka gasekurume kaje rwa rusekurume urarubye cyangwa urikira umukire akaba ari urubye ese ya mata zisi yanka iyo baguhaye muri gahunda ya gira inka iyi kamyo ya mata ni uburyo igira icyo kuyanywa mu muryango cyangwa se urayagurisha aha ngaha gisigaye ikiba gihari ni uguhindura imyumvire y'abantu ariyo mugenzi wanjye avuge ngo uko bizatwara ngo igihe kwigisha ni uguhozaho
yego
ariko niba tunavuze cyane nk'izi ndwara z'imirire mibi uretse ko hari ibihita bikira yenda imirire mibi yoroheje imirire mibi ivurwa biterwa na cyo bita malediction modere cyangwa malediction severe ariko iyo bita noneho iyi kugwingira niyo mpamvu nka leta ihaye gahunda ko nibura igomba kugabanya nibura kuva kuri 38% ikaba yagera kuri 15% nibura 2024 niyo mpamvu ngo ni zeru tukagera kuri zeru kuko n'umuryango na OMS nawo ntabwo uvuga ngo ibihugu nibigere kuri zeru ni ukuvuga ngo ni uguhozaho kuko uyu mwana yamaze kugwingira ntabwo umuvura ngo akire ahubwo wowe ni uguhangana n'abataravuka kugira ngo za nyigisho zihoreho ba bantu bamenye gutegura ibyo yuzuye bamenye bagire ubumenyi buhagije uhindure imyumvire niyo mpamvu rero hari abavuga ngo abafirimu ngo baha abana babo amata y'inka ntabwo yabeshye ariko nabo si bose usanga nyine ahita anakumva ngo amabere atazajya kugira ngo aho yumvise ziriya zibera ubungubu
yego ndagukurikira
ariko mbere byari bimeze gutyo ugasanga umwana w'umukobwa ati
numusiri mama beranya tadoya umubyeyi nuwabyaye
akonsa
yabyaye aronse
eh
ari no kimye mama ngite ko leta kizo gahonda yo kuvuga ngo abari kure abakorera kure yaho yo mu rugo bari uburyo bazaje basiga bazaje tabone ku byo kosa abana cyangwa se bakika mu bagakujya mata amashereka
eh amashereka
y'inka yose kamwe ndi amata y'inka akateye ikibazo ku bana kwigogora
kwigogora
urabyumva mu gifu
yego
eh harimo ibintu bigoye kugogorwa kuko igifu cy'umwana kibigogora niyo mpamvu byiza rwose amata yagombye kuba y'inka n'inka ubundi umwana agafata umwana w'umusitari y'imyaka itandatu amezi atandatu agafata amashereka gusa
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umutumirwa Maniraho Innocent yazobereye mu byerekeranye n'ubuzima n'imirire by'abana turaganira rero ku mirerere ku mikurire ku ndyo z'abana kugaburira abana kubitaho mu magambo make uko ari kubitubwira no guhindura imyumvire ntabwo kugaburira umwana uko bikwiye bigomba ibya mirenge kuri telefone turi kumwe na Sylvestre Sylvestre we akabazo kawe
nakumva
yego
akabazo kanje
yego
mbona yuko kugira ibyo bintu byose bihinduke kugira ngo abantu babure ibyafungura bikwiye biva kubihindagurika ry'ibihe byo kugurirana kw'abantu tuguma tuba benshi hanyuma kandi naho turondera ibyo twolima tugasanga amatungo yaraze kugurirana kw'abantu nicyo gituma bishoboka yuko tugira imirire mibi cy'abana gusa no mu bakuze twahora tujya kabiri ku munsi none ubu ari urya rimwe mbere no ku mugoroba akabura utundi yihereza kubera izo ngorane z'ibyo bintu byadushikiye zigahinduka yahora tukiri kuka mu 53 mu 60 mu 70 byari bitende ariko kugera ubu byarahindutse isurinda gufuhirira aho ugomba kurima ukarinda kuzana ibintu byo gupoma indya kugira ngo izo ndya ziyeho neza kera ibyo ntitwabikoresha twakoresha umwavu wacu w'inka inka zari zikihari impene zari zihari nyinshi none ubuhage bwa kijambere bica bisubira inyuma rwose nicyo gituma imibereho yo kurya nabi no kubura ibyo turya bikwiye bizogumaho icyiciro cyanjye ni iki
ye urakoze Sylvestre we reka duhe ijambo na Cedric ndibwire yuko adusoreza iki kiganiro hanyuma umutumirwa abaha ibitekerezo bye icyarimwe Cedric
wimwe nagize mwiriwe umunyamakuru
komera akabazo kawe
bayebo akabazo kanje nagomba ku usano tanga ntererano nta saba ibihugu byacu biri mu nzira y'amajyambere ko byo fatira karoriro ku nkuru nk'ibyo bihugu byanyuma bwe mutuyemo urabona ko abantu badapfa kwibaruka cyangwa badapfa kubyara uko babyifuza bagafatira karoriro ku ibyo bihugu byabo bakanahimiriza n'abanyagihugu cyangwa bene igihugu kugira ngo babyare abo bashoboye kurira cyane abyara abo ashobora kubona ko bazokura neza
icyo
nagomba gusa n'uvuga hanyuma ndashaka iby'umwihariko Thomas Kamirindi nashaka ko nk'inyuma y'ikiganiro muza gusa kumpamagara hama tukavugana bisa kantu ngomba kubabaza
ndabwira Fatu uri kumfasha nimero yawe yishingure neza hanyuma tuze kuvugana yanajunguje umutwe yabyumvise ubwo ndaza kuguhamagara Cedric urakoze
okay murakoze cyane
Maniraho we bariya bahungu babiri rero wabumvise ndifuza yuko wagira icyo ubabwira unanzura iki kiganiro kuko impamvu ni ukugira ngo gusabe nk'iminota 2-3 hari indirimbo ishishikariza ababyeyi kugaburira abana babo neza yitwa imbaraga z'iminsi 1000 nagira ngo nze kubashyiriraho mu kanya nagira ngo nayo uyizirikane uze kumpa kanya kayo
yego rwose kandi murakoze cyane ngira ngo bari abavandimwe muri iki gitego Cedric anatanze ariko bagaragaje ibiteranye mu by'ukuri indwara z'imirire mibi nk'uri abavuze bwa mbere kinafashe izina rye
ni Sylvestre
hari icyo bita ngo cause ziri direct doko ibintu bitera mara bitera indwara z'imirire mibi nko kubura ibiryo ibintu biri direct ariko hari ibindi bita ngo biri nka klima shazema do klima nk'uko yabivuze ibihe bihindagurika yadimindagurika ibintu byari iki ibyo bishobora kugira uruhare mu gutera indwara z'imirire mibi ariko cyane cyane abantu tugomba guhangana na za kozi za mpamvu n'izina zitera imirire mibi duhangana nazo ikindi yavuze byiza rwose byo kuboneza urubyaro nagira ngo nsoze n'ibinyemereye
yego
nsabe abadukurikiye rwose kuzirikana iki kibazo cy'ibijyanye n'indwara no kuboneza urubyaro kuko umuntu akabyara umwana yapangiye avuga ati umwana azavamo umwana umuntu mukuru nawe uzagira akamaro nk'akayitaho akarenga kanjye icyo gihe umuntu akabyara aba ashoboye kurera ikindi ni uko umuntu abyara yabitekereje ntubyuke ngo umwana iyo bari bana imana ikennye ahubwo panga uvuga uti undi azakora ikindi nzamurera gutya nurangiza ubone gufata undi ikindi nasabaga ni ukuganira ibigo mbonezamikurire ibigo mbonezamikurire wenda gatoya ikigo mbonezamikurire gifite inkingi eshanu inkingi ya mbere n'ubuzima n'imirire sinyinyuramo cyane ndagenda inyuramo nibura inkingi ya kabiri n'uburezi ya gatatu n'isuku n'isukura ya kane ni ukurinda no kurengera abana hanyuma iya gatanu n'uburere buboneye uramutse ugizanye umwana wawe muri gahunda y'imbonezamikurire uwo mwana uwo kwa kundi waba ufite ibintu ukora ukamusigira umukozi uzabuze nibura ngo hari yari arimo aritabwaho hagendewe kuri za nkingi eshanu
Maniraho Innocent nanjye ndagushimiye cyane rwose nibutse abaduteze amatwi yuko twaganiraga ku mirire n'ubuzima bw'abana by'abana nk'uko rero ubimazemo igihe kirekire nibutse kandi ko wize ibintu bya santé publique ni ukuvuga ibirebana n'ubuzima rusange ndagushimiye cyane rwose kandi ngushimiye n'aka kanya uhaye aba bahanzi Butera Knowless Gahongayire Alina Makanyaga Abdul, Riderman na Tom Close baririmbye iyi ndirimbo imbaraga z'iminsi igihumbi n'ukuvuga guhera umubyeyi agisama kugera umwana agize imyaka ibiri y'amavuko iyi ndirimbo bafatanije na UNICEF Rwanda Ministeri y'Ubuzima y'u Rwanda Rwanda Biomedical Center na Ambasade y'u Buholandi ngiyi rero niyo nagira ngo dusezeranireho mbifuriza gukomeza kuryoherwa na radio yanyu Ijwi rya Amerika imbaraga z'iminsi igihumbi
Ashobora kuzavamo umuntu ukomeye Yose biri mu maboko yanyu babyeyi Nimumwitaho uko bikwiye Mere bake mutwite kuko niwabitangirira Turere n'u Rwanda abana batagwingiye Bamwe muri twe duterwa ipfumwe no konsumwa Yuzuye
tumushimire Thomas Kamirindi ahejeje kudushikiriza ikiganiro muri